tu hawa contractors. Kwanza wale hawajamaliza kazi, nataka within the next 14 days wamalize. Kwa sababu mkionea huruma, hawa ndio wameharibu hawa watoto wetu, kwa sababu watoto wanasoma wengine nje. Nimetoa pesa milioni 2.2 kujenga 2 classrooms, na hiyo pesa iko kwa school account, PMC account. Alafu tunaenda kununua vitu.